Amawubo 28 verse 1. Ngikhala kuwe Jehova, dwala lami, ungabi sithulu kimi, funa ukuthi uma uthula kimi ngifane nabashona emgodini. Verse 2. Yizwa izwi lokunxusa kwami, nxa ngikhala kuwe ngiphakamisela izandla zami endaweni yakho engcwele ngcwele. Verse 3. Ungangimukisi kanye nababi nabenza ukubi, abakhuluma ukuthula nabakhelwane babo, kanti kukhona okubi ezinhlizweni zabo. Verse 4. Banike njengokwenza kwabo, nangobubi bemisebenzi yabo, banike njengokwenza kwezandla zabo, baphindisela abakwenzileyo. Verse 5. Ngokuba abayinaki imisebenzi kaJehova nokwenza kwezandla zakhe, uyakubadiliza angabakhi. Verse 6. Makabonge uJehova ngokuba ulizwile izwi lokunxusa kwami. Verse 7. Jehova ungamandla ami nesihlangu sami, inhliziyo yami ithemba kuye ngasizwa, ngakho inhliziyo yami iyethaba, ngizamdumisa ngesihlabelelo sami. Verse 8. UJehova ungamandla abantu bakhe, uyinqaba insindiso yogcotshiweyo wakhe. Verse 9. Sindisa abantu bakho, ubusise ifa lakho, ubaluse ubathwale kuze kube phakade.